money bafana. Every day tina saspana. Upi lobe sakolotana nam. We hai chita patana. Lana zia masha ziawa. Inamba saishaya, nyanya machama, swapa makami. Sini ngunze ipume mafamu. Gluma nekada, kona no mama, ngati nga trapa. Sina saifaga, zdali, zonke nyoni saifaga. Makoni pare kolozai, gizi guyo kete. Vele bonka bonyogan, baka shepansi gompete.
Don't you get too involved, ngoba les. No my shaga, gaza itlai kukul kabul. No me get before no fall. Once we shogolos, a lovey dapping looking rap. But in reality, a damn devil with a deck. Sinigili too, but you couldn't do it bad. Nimbelili too, no man rapper or in chef. I still in your back, the 7:30 tina siyapheka. Ethe shakta bugim sep. Ungangithathi uchance ngoba nginginika ugwayo super.
Ngeke malunga labafana gede. Makhonokolozayo sengimcela udede. Kuluma kakhulu nithi nibhenze. Izinto zajiwe ngenomunye upende. Ngeke malunga labafana gede. Makhonokolozayo sengimcela udede. Kuluma kakhulu nithi nibhenze. Izinto zajiwe ngenomunye upende.
Sengenisamba nokwehlehlita abantu kwehlehla nofish. Umkhapheyano ngisibhamu senyonye kumingcuthekwane uG Big Deal akusinto encane. Uyubhejane ngihlale ejangela abashane egemini bangibizi uncle. Too old school ngihlale icassette lenambi vusa isidumbu kwicasket. Khala abaxhaka sibanquma ngetrap. Blaze usamusha nalo noqhaka. Khala abaxhaka sibanquma ngetrap. Blaze usamusha nalo noqhaka. Bafana bafana kuqala sesikhanda mayingena ebishini libuya nodaka. Blaze ngihlaza ukuba senolaka wafika usukhamba ngifuqa ngempapa.
Uyathanda ukukhuluma kanti nomlomo onuka istibhila. Weqa amathoyilet ngakini ngakho nisaboshwe gigini. Unehlathe dumbile ushange ntlebe namanhlonhlo. Ngishikwa palakho nokiso kwamasimbe stamkoko. Ngeke uluke mshana yaza nhlanga ufuna ubhifa nami. Kodwa uyazi uwekhe ibhaza kuva ubheda futhi uthanda uforsa. Yazi ukuthina intwana vele ukhwithi irep udima upoti yane ekhanda vuka iluthe stomslima. Ngoba ingqondo yakho iblack. Ngeke uzube dobhu ngoba uthanda idebhi mina uhlide ride futhi ngishaye irek. Ngeke balunga labafana gede. Makhonokolozayo sengimcela udede. Kuluma kakhulu nithi nibhenze. Izinto zajiwe ngenomunye upende. Ngeke balunga labafana gede. Makhonokolozayo sengimcela udede. Kuluma kakhulu nithi nibhenze. Izinto zajiwe ngenomunye upende.
Ngibele ibeat ikhalo mabenu yihlo. Ngimphendule umnakwethu agcwala ngibize ngomfowethu sicule naye. Sitho makoto ngowethu akhumbule ebusheni yeye ngiyakutshela. Bamba amagwinya bethi something ayibo touch gogo sengedladleni. Lakhalo futhi ukuphela amapesi yarepa siyatrepa siyadepa siyabhenga. Ngakwezobuciko samafreelance ungabo-challenge mawuzobaleka. Ngoba ungase uthole utritaxo kasukasukela cosi cosi. Kwakukhona ingane kwane thina sikwazi ukudlala ngeflow cosi cosi capa yeyayo.
Nina nyabora thina saroka gcwale makini sabong. Laba bashana basus njalo masivela sithela makhanda nakopo. Nithina rapa nyaphoxa nisenza amagosi ngerilikhi kanti nyakopo. Inkakho sohlala sinkopo noma ngazama ukwenzani sohlala sinkoba. Fuck akekho ngasimela silala makhanda aqinile akekho ngasitshela. Umrobo bathathisa insango ngala maflusi awik bathanda ukusichela. Manje libhekane nenswele funga ngombela sihlangana ngizondihle ngizonifela. Nami ngiyakwazi ukukrepa ngigcwalisele izinja lesi engagcwele ngayithesha.